Yo, Ankomani Uganda, Umuwat. Jangu, 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 Omukwano jangu, ofumbira ku kamere. Emere yo wena jiriako, ngampo muguzama. Yagara njirie buli kisera. Wemanga sikulabako, ze muli mpulira kinuma. Omukwano kwagala nyo, buli kisera manjagala obereho. Omukwano kwagala nyo, buli kisera manjagala obereho. Omukwano nyongera, kali akamere nyongeza. Oh baby nyongera, kali akamere nyongeza. Kubaka omukuzama, buli kisera mba nkulowoozako. Jagala omanye ndi wamu, buli kisera mba ndi wamu naawe. Jagala bali 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 obalabe bulabi. Manyi bye bakugamba bingi, bagala kimu kutwawula. Omukwano kwagala nyo, buli kisera mba njagala obeerewo. Omukwano kwagala nyo, buli kisera mba njagala obeerewo. Omukwano nyongera, kali akamere nyongeza. Baby nyongera, kali akamere nyongeza. Ngomanyo kufumba, siraba ya kuzinga. Nikabogera baby gambo, siri kutao mera kulimba. Baby omkubisa ndabika, ulinge tala muzikiza. Era njagala omanye, wotoli obulamu tebutambula. Mukwano njagala omanye, newe kiba kisiri kwabulira. Omukwano kwagala nyo, buli kisera mba njagala obeerewo. Omukwano kwagala nyo, buli kisera mba njagala obeerewo. Omukwano nyongera, kali akamere nyongeza. Oh baby nyongera, kali akamere nyongeza.